Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Wapi kamweso, wapi kamweso, wapi kamweso.
Ingoma nimefanya maboy na madiva. Upendo spende wezi avoid ama niga. Kimpatia mboka siku enjoy na maliza. Mazeni omolo jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and light a joint for this feature. Riders kuta kuta coins ni mamita. Na bank tinka si wa boy ni Anita.
Kanaro wame nebadeka jina Sonko. Kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance itambui street ya zonto. Na tambla itashikwa ate bila ukonko.
Na kila nkichunisha debe wana turn face. Tadhani wamo na manjege ama sansei. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Haters na pay a headache vile na run place.
Nasema minda kitwari yogopa ikambi my crew. Kazi yetu ni kushinda nkupari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mbaka kesho. Mr. Tumbla wapi kamweso. Kamweso.
Wapi kamweso.
Wapi kamweso.
Kamweso.
Wapi 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 kamweso.
You didn't know Kwonko can speak another lingo. And I make it look simple. I'm a teen, this shit, just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai, eh, na kizungwa kiwalai. Ni mwisho wa mwezi na jidai. Lona kunywa chupa, si kunywi ndivai. Lo shere, tunapiga place ya nguvu. Mali pombe na saviwa na tunjugu. Akiana ni leo nikishika mutu. My chick, atenda kuku. Lamba chupo, kilamba mutu. Tupa luga kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu.
Eyo kongwa buroga watu.
I keep it 100. Me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run the streets. You know we killing this shit. Level up.
Nasema minda kitwari yogopa ikambi my crew. Kazi yetu ni kushinda nkupari. Kushinda